Kena lugile ga bophelo byaka Ana byale ke thoma go siriase Hankanya ga ora luga Hankana na ga ora luga Kena lugile ga bophelo byaka I know no 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 Ana byale ke thoma go siriase Ga ore yankanya
Bye.